kano kuseka. Cheseka no skefia utuba. Koswe munga ndanga kukoda. Ala kupura na pampoto. Bakufuwa mwana wabene wa ishina wipeta.
Cosmo, Cosmo, Cosmo.
22 Savages.
CK Music Promos.com.
Can I call my name? Sky Dollars in the building.
Sir William High.
Do it. It's your skiddy that's better not so. I got you. And they won't be filming a fever filming and I fall a foot in the box. Shit a film. Talusheti woku talifoko. Kakui katamu wilambusha masoko. Shala feo Dave. The box shit a film. Film. The box shit a film. If you're pinga. If you're pinga. Wilambusha masoko. Shala feo Dave. Go. Pull ya. Pop. Do it. You and O. Oh, shit Dave. It's your skiddy that's better not to.
Nalileka nombe fiabu kuba Nsangwa na malebanis pa mkuba Niwe devo ala kutuma Na vana dada ala kukuma Apashali ni nende petuli masota Na lamu pela something na lamu pela tocha Kawambona ufanika wabonda Kuteichi ni bala kikupeze kama socha Iwe nyonse ufu afoku liyamu Wabashani wabana mashamu Gela tohube atibai mnesa mbia Nikukuwezolo ni bada idea
Kande wombe fiompinga fiwa fimi Ngana fola futi nambo kuchita fimi Talusheti woku talifyoko Kakui katamu wila mbusha masoko Shala feo Dave Nambo kuchita fimi Fimi Nambo kuchita fimi Fiompinga Fiompinga Wila mbusha masoko Shala feo Dave Go Kulia
Ndefua afe kupangeta kosana jize Mapalo ya lubile ya lia yese Mupashi wa mushilo mune mbe nembe Mwipukuli ya mweo munde mbele mbe Naikala sana felia ndefua yo kuchinja Nangula kufyengwa lonse ni neba fienga Tose na shide pashida ndefua kukuisha pa ndefua yo kuchinja Life ya ndinga mupila ni shamba fete nzilo Defa kutombololo kuwino kusaba hilo Misa pushusha vadava lepe mena pasilo Na vache tekela fesa wila musa wahilo
Ngande umbe fiompinga fiwa fimi Ngana fola futi nambo kuchita fimi Talusheti woku talifyoko Kakui katamu wila mbusha masoko Ngande umbe fiompinga fiwa fimi Ngana fola futi nambo kuchita fimi Talusheti woku talifyoko Kakui katamu wila mbusha masoko Shala feo Dave Chita fimi, fimi, nambo chita fimi if you're mpinga Wila mbusha masoko, shala feo Dave Go, kudia, pop, do it, you and O, oh, shit Dave It's your skiddy that's better not to It's a better not to, it's a better not to Shala feo Dave
New Street Melodies
Definando
Cosmo, Cosmo, Cosmo
Yom, Tapeta Kajeda
Can I call my name? Sky Dollars in the building
William High.
It's your skiddy that's better not to. It's better not to, it's better not to.
Shout out to Dave. The book chita fimbi.
You're in it.
The book chita fimbi. Shout out to Dave.
Kelly on it.
Dave. Exclusive from CKMusicPromos.com.